coupable. Love bar.
Mr. LG.
I don't know Messi.
VIP.
Cristiano Ronaldo.
VIP.
Chebo Dangote.
VIP.
Namwanangu Pablo.
VIP.
Kitukosa chini tuko juu.
VIP.
Smoking in the room.
VIP.
Pasto pasto na choma.
VIP.
Chezo mbuzi kagoma.
VIP.
Kadondosha one by one by two.
One by one by two.
Kama Krisimasi eat this cuckoo.
VIP,
Anuari, Chanchi, Namze,
VIP,
Tare Garama, my friend,
VIP,
Tukiagiza Kabo Jean, Keep Chanchi,
VIP,
Kiso mide ya kusepa, ambie bado,
Bado,
Wana hata haja fika, mwanangu Pablo,
Bado,
Sadondosha, one by two.